ingane yakho ike yakhula yashiya ikhaya ubudlane bakho nayo beyaguquka awubusaba ngumzala njengoba kwejwayelekile manje kumele kube kanjani ingane nekhethi ukubuya ekhaya esindala kulolu hlelo lezomndeni sizoletha amaphuza aphathekayo obukusiza hlala ungasuki kwayintokozo ukubingelela ezomndeni uhlelo lethezelweke iphathekayo ngaba ka focus on the family Sike sabuzeluleke endodana esikhulile ebuyele ekhaya. Umzali uthe, singaba ngumzali kanjani wengane endala kube kunezinye isencane ekhaya zimbili. Zintathe zonke izingane zethu. Umfana nentombazane sise high school, nendodana ke lesiphakathi kweminyaka o 20 kuyaphezulu. Lo mdala izindaba zimhambelanga kahle ukuyobheka impilo. Osekumphoqa buye ekhaya kwesikhashana. Siyabona semdala futhi kumele simlawule ngokwehlukile ngokwemthetho nokho sisabela umthelo ongenzeka kulabo abancane. Zikhona iluleko engangipha zona. Uma uthi indodana wakho omdala uhlela ukubuyela ekhaya, ubudlane benu komele bucangcathwe busha endlela nathizeni. Nakuba wena nowakwakho nisengibaba nomama kuye futhi nimthanda ngokunakekela okukhulu. Manje usemdala endudinga ukuhlonishwa aphathe kanjalo futhi. Awusekho emthelo nokumkhulisa. Sewuqedile ngalowo msebenzi. Nakube uyohlala njalo ingane yakho, ikhaza lakho seliguqukile kubeni ngomqaphile kodwa usungumeluleki ne-mentor. Nakube lokhu kuchaza ukuthi ngasana kuthobela imithetho ethile ekhaya, qhana kanye. Ongenani okwamanje enkashana esesophahleni lwakho. Kodwa kusuka manje kumele ungabheki lutho kuye obungalibheki umuntu eniphila naye. Imithetho isemqoka nxa abantu bendawonye. Kulesigaba ayisekho lokubumba umntwana wakho ngokuziphatha kunalokho ukuba Inenze niphilisane naye nonke la ekhaya. Uma wena nomfana wakho osengaphezu kwa 20 niphilisana kahle ekhaya. Kuzomela kucace ukuthi ikupho oqondene nobani, ikupho okabani kanjalo kanjalo. Kuzomela ufunde nangezinto ongakwazi ukuzilawula nezinto ongeke ukwazi ukuyilawula. Mhlambe kumele wazi akumele uqhoqhobale ukuziphatha komuntu osemdala. Akusekho ukuthi dodana ngeke uvumele uphuze noma ubheme. Ngolunye uhlangothi Usengakhetha ukwenza ikhaya lakho lingabe izidleke sogwayi. Umuzi wakho phela lo uqonde nawe ngqo. Nenqomo ngezakho nazo. Inqobo lapha ingokuveza ilungelo lakho lobunikazi nokudedisa ichaos. Kuye nokuvela amalunga amanye omndeni la ekhaya. Kumele wonke umuntu aphile la ekhaya ngomthetho wokugcina ikhaya lihlanzekile. Futhi makwakuvela ukuthi indoda nomdala nawe uzoba nechaza ngeze imali la ekhaya. Ungavumi igcina ngasakwenzi lokho. Yenze isivumelwano ngisho ungasibhala phansi. Uma ndithana wakho esekhule ngayithobela emthetho ukhululekile ukuyocinga indawo yokuhlala amaehlo omthetho wakho la ekhaya. Ngakube lokhu kuyoba nomthelo ngemuhle kuma teenager akho amabili asibonike ukuthi kungani kumele kube njalo. Ukhiyelana ukuhlonisa phakathi kwabancane nabadala ngokwempilo entsha la ekhaya. Ungabachazela kungani imthetho ingafani ncimishi nomfabo semdala. Khona lapho ubatshela kuba isikhathi siyashoshela la khona kuzomela babheka nomthwalo okuyiphatha ofanelekile kwabakufundiswayo njengama teenager kumele babe besondela ekuyiphathe nokuhle ngokwabo asingabazi ukuthi sewuthole ukuthi teenager ayilula njengalowo semdala lolu hlelo ezomndeni kulethulelwe yi focus on the family sihlangabezwe hlelo luzayo sihlabelisa phambili umndeni wakho